U kweli usemo yao sio Vijana gongeni vifua juni high time tupewe change Wanasiasa ndo makashia So nasifia hisia zote zinazokatia raia Shika fagio fagia gasia mbali yani out of range Na kufichua sina haja kuficha Si ati na frame moment ya kuchoma picha Hiki ni kilio cha mali ya uma Pia siri itobolewe juu ukweli ya uma Mini anorexic, weni obese Sauti sweet, yako ina base Mini nanja, na niko dehydrated Uno atama, i.e. constipated Sako ni three course, diet ni balanced Waita chukua order, bias Sako ni buffet na maplata Zangu ni spatula, boss ni kipata Dunia ina mambo, uliza Leonard J Huni unguwana, uliza tena I say Dialogue ya maskini na tajiri beya Unga ikatike na michini kwa chini ni meto boy Ni to boy, mbona siku skini to boy Ni to boy, ni to boy, ukweli usemo yao sio Ni to boy, ni to boy, mbona siwa skini to boy Ni to boy, ni to boy, ukweli usemo yao sio Kama sisiri nitatoboa, basiri mataya zitatoboa Livo ni maboys wa bakayadu wale sisi ukoboa Sasa mintanyora kwa sign ya apa na kojoa Na kuchomoa, na kukatiza, na kutimua kisha kimbia Roundi ni kopoa, macho ni mekondoa Na makombora ya kulipua, anga Sodoma na Gomora Ikipini tatoboa, na isipo pasuka basi taacha madoa doa Industry ko made up, wamejipodoa Wanashasa wakubizi, wanapora mikoa Wanachafua, watakufunga, ukikohoa Alikula kuku, akachok na manyoya Wanasema mama nuwa, nikifafanua Mimi meya ilipandwa na washamba Wakalimwa na wadosi, wakalipwa Watoto, wakalishwa na kisha Wakafundishwa, jinsi ya kufilisisha Inchi yetu kabisa Mifuko zimetoboka, utadhania kumekujwa Mifuko zimetoboka, utadhania kumekujwa Kolo, nitoboe, nitoboe Bona siku skini, nitoboe Nitoboe, nitoboe Ukweli ndio wasikie au sio Nitoboe, nitoboe Mbona si wasikie nitoboe Nitoboe, nitoboe Ukweli ndio wasikie au sio Dizeya kamge kwa na kipini na baluni Kona siri we mwenyewe ungefanya nini
Sininge toboa
Ati uko na mama mashini za kurekodi Wana mziki kubambika kila wiki mashabiki
Sininge toboa
Niko na siri ka milioni ndani ya CD Na sio nika itashikili ya ice
Ime toboa
Na toboka kamse ya mengi ya club Mushi wa mwezi ya kiona dem hivi tu
Ana toboa
Na kwa wale wote walio tu wambea mabaya
Tumetoboa
Mademu Mwote wa past, mademote wa present, mademote wa future
Kolo, nitoboe, nitoboe Mbona siku ski, nitoboe
Abas, nitoboe, nitoboe Ukweli usema yao sio
Kolo, nitoboe, nitoboe